One Creative Shield here, brought to you by Max
and John. Sasa nikaanza kusoma Creative Shield, excuse me, sign with mimi tu na wewe.
Episode 10, season 3. Yeah. So far so good. Mikuaji.
Na chuba kusama leo ya na yuko.
Wamesikia yuko.
Shakwe ya yuko.
Hawako.
Hakuna guest.
Hawako.
Nika watu wa mamua kaya kwa nyumba leo venye. Sijui. Ni thinki wiki mikuwa fupi watu wa mamua. Wandelisha sherepe nyo aliachia.
Hakuna. Mi inafeel kila mtu wako tired.
Mwatu wa meenda rema hote.
Niyo ni jioni. As in, people are just tired. Hii wiki imekuwa tu with a lot of confusion. Kurudi kazi Wednesday. As in.
Alikuwa kurudi Monday.
Sijui na prefer. Nini kiwanga maybe Thursday, Friday. Ume get weekend yanze hivyo instead ya kikula wiki na bado ende. But hakuna any difference. But
Stilenda home Friday.
As in. Unaget ile nye Monday ndo unanzanga kazi. Like yanze.
Mi nilikuwa fresh na hii wiki, kilikuwa tu sawa.
Not really for me, but yeah, mekua short, kazi kwa kazi. Like, najua kitu yote, easy holidays you confuse adiwera. Like, the clients now have to wasumbue yo duration ikuwa. Rasa ni kikamu, tumemona nikiwa ona phone call. Like, kuna all that confusion.
But so aliwasumbua before muende, like, so alikuwa ame pre-plan, sijui mfanye content, so, sijui how long.
It's not all about content, but personal joy events. Kama mko meset a date for event, kukua May.
Sasa so, ndinasema, like, kama ina fall during your time, yenye mtakuwa holidays, you anawasumbuanga mfanye before.
It's not really just no naka ikip ke ino nini aikuwa something really planned.
A marathon.
Yeah. So no na ile umeona hata ikianza kupushia late na. So
jana.
This one guy is when you tuna pigia vera kwa ni sasa no na vitu kama hizo tu zime come up to but so far imekuwa fit. Although jana I had to explain to a kid what I do as a living. Hiyo kitu ni ngumu. Unajaribu kumwambia I work as a graphic designer. Wow, mtoto ataelewi ni nini. So, you know, I give up. So, what do you do?
Sina mwambi unafanya advertising.
So, what does that entail? Unajonga ni mtuede mtu na unajua choki kuliza soli. So, ilikuwa interesting. Paka sa unabaki unaanza kumwambia. What's your favorite brand? So, unapata umewe sometime. But, yeah, ilikuwa interesting as Jews. Tumezoa most people. Uelewa haraka kenye tunadu na mtu hii sasa ailewi chochote ukimwambia ailewi hata the salary ni nini ukianzia ku explain hapo
mwambie ni allowance. Anajua allowance ni nini?
No. Hey, but it'll go interesting too hivyo kwangu wewe.
But unajua kazi yako kama designer ni ku explain people things simply to the masses.
Not always.
Chino tolezi ndio kazi yako kama ingekuwa kazi yako ungekuwa na kazi. Si ndio client anakulipa ufanye.
But ushay find kuna designers who find it difficult even to speak. And to sell the ideas.
Si unajua Lunai.
Didn't mention names. Umekuwaje?
Kwa fiti nimefurahi ni ilikuwa fupi. Wiki ilikuwa fupi. Cause tumeingia hivi 2 days later, tumumaliza. Me actually miss kwa na issue. But unlike nini, since it's in in-house, kazi kuongezeka really, now that it's tumirudi. Ilikuwa too fun, but jana ndio tulikuwa na a lot of stuff to do, because apparently, for this coming month, or rather for a month, and in a kuja will be working from home. Meaning kuna kwenda office. So ilikuwa kama there was a couple of stuff that you needed to record. The audio, like CTAs, nini. So lazima tunge record jana kwa sasa urudi kwa office. Anawezi beba microphone nini ati uende utengeneze ka. Lakini ngebeba ni wangechuna record ka podcast tu kwa hivyo.
Oski juzi. Juzi nga wapigia hesabu. Office. Kuna hii setup. Laka pod. Wafikiria. Unanangala senyu upiga monologues. I think I should try it out there. Although ni tricky juu. Nenye siyo shina tukisema una crack joke kupikia kwa mibe themi you respect wa siye kama kina GK Nyamburo enye u record monologues. Jenye yo kitu ni tricky.
Kana nguvu.
You might think something is funny to you by the time unayungu ya iko.
Lakini, ni shida mzigo wake, ende amejamulia. Bache it was imekuwa fun, at least sasa. Bache imekuwa interesting kwa zili kwa ilikuwa abrupt. Ilikuwa abrupt, like tuliambiwa jana. Jana ndia tuliambiwa, kaa ukona anything kwa ofisi yenye una need, uende nayo. Uende nayo nyumbani, acha leo nimekuwa kuna hii damage check fulani, tunakuanga naye. Jana nikitoka kwa ofisi, nafikiria, naenda kupanda mati na waka check, wadhani nimeumoka hapa, nipigwe ngeta. Nipigwe ngeta, nifinywe.
Ini damage check?
Ni damage. Siwa ni edi nilibidi nitafute kabasha kwa ofisi ni yake. Sasa tembea hapo. Kuchumandiko akadami hapo, mtu wadhani, jamaa, mishinda hapo kamilioni, nituaje sport pesa. So, but otherwise, akukwa na, jani kwa mkwana anything else, takuwa too interesting working from home during a period. Na feel tarudi zile ma COVID times. Maybe nitakuwa lazy, maybe nitarudi gym.
Unaona kitoboa?
Nini? Working from home, mimi na friend tunaenda kufanya kazi nyumbani.
For me, I don't know. Personally, hata sasa tukiweza ambiwa mimi naweza kuwa bado na pop up uko vibaya sana kwa office. I find it easier nikishina kwa nyumba. Sikuangi productive. Kuna venye hiyo ako ka hustle ka. Niko sure hii environment ime tusemaje? Nimekaa hapa nifanye hii stuff kwa nyumba. Me get distracted but
Yes, then kutakuwa na issue but acha tutaona. Uzuri nitakuwa na kujanga hapa kila wiki. Tunaona how the week imeenda. But yeah, apart from you, sija kujakuwa na anything else. Nimekuwa tu kutulia.
Football has been there. That's been the peak of my week.
Nonsense. Nonsense. But yeah, before tuingie topic yellow, because I think on job when you have to mongelea kitu ndio naanza ku notice mwaka venye nilikuwa nakutumia zile images plan after tulikuwa tumongelea zile stories za nini watu ikuwa gay, transgender. Hizo ma stories wacha alafu tumongelea pregnancy, alafu one of the main things zenye nilikuwa naona ziko zinago around currently mainly acha tuseme in the US the main thing yenye inafanyika sahi ni walikuwa na change the laws za abortion, the abortion laws, because one of the main things zenye zilikuwa zina allow most women to get abortion at the time was ilo flani inaitwa Roe v. Wade, and then I was seeing it was being changed, so ilikuwa an interesting prospect, like in terms of what's being changed and what's not being changed. So nilikuwa nasema maybe ni jitu ilikuwa tumongelea ndio na notice a bit more, but ilikuwa fun kwa one
jana. Ndona Faith alikuwa ametutagi na mimi leo, you'll one day have to talk to your kids about sex. Nanga mko venye last week hapo everyone was the different opinions, but I still find that it will be difficult as much as tuko nasema utakuwa exposed yuko kumkaribisha ndona tu personally.
I thought uliamua acha Alan.
They mean patana nao kwa njia tutaendelea hivyo. Yeah,
sinda nasema I thought uliamua acha nabaki hivyo.
Hii wiki nime notice kumekuwa na a lot of political things. Asi tunajua kusangi kupiga kelele, like how one of the politicians lost a kid.
Yepi sikuona.
Iwa msia nituwa nani? Sankok.
Sikuona at all.
The kid shot himself after, like, oh, walisema? Ilikuwa an hour after an argument with the dad. kachukua fire mianza yake na aka. So it was imekuwa difficult ku jua ni nini exactly li happened during the argument. You unapatanga hiyo conflict yote in you happen,
but then inakuanga one thing
nasa kwa nini.
Not really. Sijui, there was one show that you were watching inaitwa iko Netflix I think. It's not really if you love animation, if you just it's a good show that you should watch. It has really good writing and everything. Inaitwa Tear Along the Dotted Line. Spoiler alert for mtu anataka kuona counter kuona spoiler alert. Basically it was Max uko na miss to this pole. So basically it was this guy akiongelea his interaction with this girl he liked. And so like anasema tu hivyo nini interactions zenye zinafanyika as episodes go by. Like when you meet nini things that are happening as like, but it's very nice. It's satirical and nice. Alafu ndio at the end of it all, like ilikuwa kumbe alikuwa anaenda to the funeral ya dem. She had committed suicide some time prior. And maybe that's the one thing I got from the show. I think from that time ilikuwa, I mean, yes, unazadhani kuna reason maybe, or rather unazajua it's a certain reason, but most of the time it's never really because of one thing. Kama sayo kifanya stuff, unazadhani main reason one thing, but it's never really one thing. Inakuanga like time to time. Nika mbona uli kujanga mwisho ukafanya design, mbona ukafanya art, of which ungefanya different things, but ni accumulation of small things like along the way in the end unafika your decision ya, okay, I'll do this at this time for this reason and that reason. So, okay, sijui the full story of hiyo nini, but I don't think most of the time inakuanga really simple kuuliza ati, okay, nini za kuwa waliongelea and then ika culminate to this ama that. I don't know, at times nika, I don't know. It's a really weird situation. Yeah.
Do you think if someone you know akiaji murder, unaonanga reaction yake inaweza kwa nini? As much as people don't like talking about such things.
I don't know, it depends on nani.
Tuseme to someone who's close to you.
Okay, it depends what type of conversation you've had with the person. Because for some people, I would struggle to understand mbona walifanya hivyo. Especially kama ni something, not tulikuwa tumeongelea the same thing, but kama ni a conversation that you had talked about before, because kami and my sister tumeongelea before. Not really suicide, but like, actually, my mental state, the prospects of it, now if it comes, is like, enjoy, like, would you consider, would something like that happen if it happened? Like, enjoy, like, to see, it wasn't
this conversation,
no, I missed what you were watching. Actually, it's uncomfortable. I missed what you were watching, but it's quite a conversation, yeah. You know, like, if something ever happens, if you get to this point, like, sa likuwa niambia na likuwa nasema pia for her case, like, if something ever happens, if you get to this point, I would rather nisikuwe the last person to know that something like this imekufanyikia, ama, like, if una consider something like this and I've had no idea about it, I would rather uonge na mimi before. Like, that was the conversation that you're having at the time.
Alright, same way. The other person is the reason that is leading you to do that. So si utamuongelesha before you committed. Sijiko na nipata. Let me pressure, me build up or something.
I'm sasi kama the other person is the reason, isn't it easier kuongea na the person? Because, no, ni contrary to umesema, because isn't this the main, kama umesema, this is the reason why you're doing it. Why wouldn't you try to address it before ufanye?
Yes, kuna kwa na last year yenye they try talk, for instance, this is, wale uko meet because of their parents, maybe, sindio?
Mm-hmm.
Now, maybe you've been trying to talk to this person over, tuseme, teenagers na uko na issue, over the past maybe 16 years.
Mm-hmm.
Okay. Sasa, from your point of view.
Okay, actually, you put it simply. Tuseme, when you say my situation, it's, when you feel it's about like from the perspective of my parents made me this way in the manner I'm doing ABCD, but if issue and you can only with your parents. But the rest of your life, go fiti. Like you go fiti kwa na, maybe kani mabesha kwa mabesha fiti, kani demu kwa demu fiti, job yako inaenda fiti, kuna place na issue, kuna activities, unafanyanga day to day, and then you to find the same thing.
Ngoja chende vati kondru kiasi. I mean kumisha ule na ule boy flanel kwa metweet how he doesn't like the mom.
Yupi?
Ala. Itwito nendanga kona two ball. Like, alia
na wastan.
Akisema the mom ilikuwa issue kwanza ya gari, and if he ever makes it out of that house, he'll never get back there. Like, ilikuwa to a whole thing amefungoro yenye unajenyonsi ya kutotally bitter with the mom. I'll find the convo and send it to you. So, angekuwa easy yaka ungekumezi, umeyono ndo, like, you get that understanding. You'll create a whole buzz.
Sintumie tu nione.
Before nianze kutafuta na nasa hii. It'll create a whole buzz. Mseka Benito, when kushu uliona. Like, it'll create chaos. Like, kulikuwa na two sides of opinions.
Only two.
Hizo ndo zilikuwa mean when you'll kona mdefend. Kusema...
toxic mom, parenting.
Because the mom maybe ako well off, nini, anafaa take care. Then the other side was... Umse anabembelezo sana enye. Umege atulajua how to normalize. So to me it was like, after umse, after mifanyo yote, akirudi, after one yo nini yote nimi create, yo buzz, so akirudi back to his senses. Just another times umse utweet mi umbiyo nini, because of the moment. So I can get back to his senses. What do you think will happen? Ama mazaki ya kama wipate on socials.
Okay, nsa nona mbono unasema nge soma, because question yako yiko...
I'll forward it to you, but...
Yeah, ndi nasema question yako yiko related so much na whatever, like the nini in at hand. But... I don't know, because it's a weird situation now for him. Because it's the issue that... Nja kuna, I think kuna... Different ni one, what they talking? Njia kama kuna ile nye, ishenye kuna na yeye ni we can't communicate with you, like sezi put my point across. Kama teme ni kuna issue flani na try ku address, sezi put my point across ni kambi eh, but then ni kuna issue A B C D, and I feel like we can address it in this or that way. Na kuna ile ishenye mtumie tu ni kisirani tu ni shida, and anytime mkona any conversation. Like una feel ni kama wale wasenye ukiengenga nao una feel ni kama wana undermine your self worth na vitu kama hizo, like wale watu wanakuchosha. So I don't know, like I can't speak to one situation, but kila mtu mwenye okay, si kila mtu, but most people imefika a point of which like wamekuwa na unajua ile argument tu na mzazi yenye mkoa tu zile za hey, fuck it, mimi nikaitoka kwa hii nyumba mnyoni tena. But like kumikosha kumikuwa na such situation, so I'm not sure.
Okay, that's to dive into today's convo. How many minutes again?
So do my no one's in any chat to address chat to catch on get about chat to move on it's and yeah, a totally different topic. Totally different topic. So the main thing I think to question, the main thing what to talk about today was
na luna sound sad nigga.
Why said you man this is my topic zote yon ukishenzi. The main thing I tulikuwa tuongelelea was it's really freedom of speech, but how much can an artist express themselves in terms of yeah, I'm saying freedom of speech, because come on, as I was saying, okay, as I was telling Max before, the more tumekuwa tukiendelea, the more jokes zenye people could make before. Acha niseme vizuri. Shows zenye tulikuwa tunaona before. Tuseme kitu kama The Sopranos nini, kingi hapo hivyo ndani. Alafu usikie vitu zenye wasema walikuwa nasema. Say haita go through. Acha, okay, not really because partly changing times and also partly... work culture in a general, because kuna jokes zenye before ungemake maybe unaona before ingekuwa ukiwa na mtu unaweza sema eh, by the way ule demo amenona. Sasa ukisema kitu kama hiyo utasema utasema ni fat shaming and things like that. But now in terms of sasa in terms of now from an art perspective, of which it's a broader general term with musicians, comedians and artists all around, which the most infamous example as of now ni Will Smith akitwanga Chris Rock juu ya joke. So it was the whole how not really how far is too far, but what can you nini, okay, simple question, nini uwezi depict kwa artwork sahi?
Wow.
Topic moja ni uwezi depict kwa artwork. Si wewe, but as a general, enye mtu akifanya mtasema umse ameenda too far.
Nitumie example ya African culture. Wenye Kai alikuwa anasema ile day alikuwa amepaint.
No, mimi sisemi hiyo. Mimi nasema enye anyone in the world akifanya itakatalika. Everyone atakuja pamoja aseme let's not. Atusiende huko.
Hey, ni tricky juu. I find it kila mtu kwa offended tuna everything. Unizafanya good.
Na mimi nasema as a collective, as a collective. Unaona kama venye sahi mada as a collective. Kila mtu anaweza kuja aseme mada is wrong. Let's not do that. But nikipaint mada, si issue. Same. Another example. Venye tulikuwa tunaongelea, I think it wasn't last week, it was the other week. Which kind of last week. Like different fetishes, nina nini, venye kitambo, like the age limit was different. Same to paint pedophilia. Na aseme, no, nijue pia kumbuka, venye mtu anasell like the artwork, mtu paint pedophilia, and then akuja aseme. Sasa hii ni, for me, like, how I depict, nijua maybe like the younger generation, ni older generation, and how they're preying on the younger generation in and nini. And for me, this is something that's supposed to make people uncomfortable because this is something they're not supposed to do.
Slimy.
Inakubalika, una get. So like, hiyo ndio my point. Nini sahi, hauwezi paint. Enye, unaweza paint, enye the whole world itasema don't.
I think mada imeongelewa. Wow. Umintupaina. Kwa box lani yenye lazima ni reason everything first.
Basi acha niseme wewe personally, nini ukiona utasema huyu afai kutengeneza such a piece? Wewe personally.
The moment nisi unangia kuna kitu inanistu.
Niseme nini na kusomi, niseme nini utakata, nini ukiona kwa nyumba yako utasema hiyo haifai kuwa?
I don't really think there's anything.
So nothing?
For me, sorry.
Chance that's the same of Zenyan. As a quite weird as of now.
May think everything that will shock people is shy fan. Like ikwe unaunga vikitambo the transgender things ilikuwa na store to squeezy pieces imetengeneza ikwe mada ikwe nini like.
Acha nikuulize. Acha nikuulize. Lakini nyasa nyingine. Hizi sasa ni zile inner thoughts zenye ufangi kusema out loud in a crowd of people, but unajua to my fans. Nyinyi na inner thoughts zangu, nikawa juzi nilikuwa nafikiria sijaambia wazazi wangu mimi ni atheist, lakini kuna mafan tu hapa hivi. So, nilikuwa nasema, so hypothetical. Maybe kuna painting kama hiyo kanja, but hypothetical. Mtu akipaint piece yenye ni oji between mtuka Hitler, Idi Amin, Jesus, Gandhi, Buddha, unasema ucheka kwa nyumba yako?
Personally, as Max, sitakuwa na issue yenye itakuwa ni watu wenye wanakuja kwangu ndio tashinda kimention nijitafanya sasa ndio hit. You get like at times, no, mimi personally sina shida, lakini sasa ni Kenya watu watashinda wakisema, ni kama nitasemaje kwa ofisi yetu kuna nude. Unamka ile the green nude.
Ile ya tape.
Ile nye ilikontiwe. Najwa, yeah. Dema, minil, majigi. Iyo kitu ilikuanga in our office kwa boardroom. Everyone in our office was used to it. Like, sisi hatuna issue. Paka wa boss was like, hey, this thing should be hung somewhere. And all that. But it's a problem. Yenye ilikuina...
Clients.
Mse mwingine akikaa mwenye siwa huko, akiona, ndo alikuwa na mention. So, hapo ndio yo discomfort ilikuwa na kamingi. Lakini for us, tuko already used to it.
So point ni, what are you used to? So,
ndio ilikuwa nasema sioni kaki.
So after a while, the more people get desensitized to stuff, the more itakuwa tolerable. But, in the same light, mbona is it harder basi to say a couple of things?
Aye.
Kama sahi, nikitengeneza piece, enye inongelea, venye tulikuwa tunasema juzi, like, I am not really, venye sahi, as our stance, okay, my stance, acha niseme, include mtu kwa my whatever, ati venye mimi si support, like, gay, transgender, whatever, because it's not really my purview, and I don't feel ni kama, basically, I don't support it in a sense. In a sense. But nikitengeneza piece about it, hautasema shit about it. Utakubali. Mtu atakuwa, that's my artistic expression.
Sivyo nimesema, unaonavyo umeput. Already uko aware it's something that happens, but kwako juni uncomfortable, hauko in support. Umeget?
Mm.
But me personally kama Max, Mr. Jali kenye umefanya. Juni stuff, upende usipende, you'll see it on a daily on socials. Ukienda ile biz flani na konga
wisi. So una acknowledge ni wrong, but jumezoea utaiona, umeikubali.
Hey. Aya, ni kama venye ukigrow up, ulikuwa unajonga porn ni wrong. Lakini si ulikuwa
unaona. Porn si wrong.
For your age, your time.
Oh, sema for the age, underage.
Eh, silikuwa wrong, lakini juu kila mtu.
Na kuna msea minisikia, nikisema ponzi wrong na umanza kufikiria vitu zake. Tafadhali, kama uliona Game of Thrones, sijui ma 365 days, whatever, uliona pon. No, and you moved on, so move on. Move on.
Hapo ndoto lenza kuonia. Oh, man.
Nunjua kuna vitu watu ngiliangi juu yako. Anyway, as I was saying, but it also comes as a different thing, because not many wanna this story, but at around 2006, this Danish cartoonist who created a painting of Allah, depiction of Allah, kwa cartoon zake, and after that it caused a lot of outrage in the Muslim community, just generally around the world, and there's a lot of xenophobic attacks nini, and it culminated with I think it was a massacre of around 12 people, and this was from one piece of art, the cartoon basically, and the guy I think he died, the artist who did the painting, and it was like, yes, I okay, Apple basically in the one of like this conversation list stuff from, in terms of, is somewhere like too far, because come up when there's a time in you ilikuwa inakuwa cancelled, was it Family Guy kama ilikuwa season 3 or 4. Mm-hmm. Ilikuanga, watu wali saininji petition nina nini, ikakua cancelled for a minute, and then ikarudi. Because parents are saying that it is derogative nina nini, and their kid shouldn't watch it. And the counter argument, I think hatu wali kanga kwa episode next after sasa irudi. Like, the premiere episode after imerudi. I think ilikuwa Peter Griffin, ilikuwa nasema sap. But basically, the answer from this show itself was, if ni wrong for your kids, mbono wanaona, mbono na wala waone. Because kama ni wrong, hafai kuona. It isn't an issue of this media is out there, because there's a lot of things that are out there. but your kids are wanangi on a daily basis. So it's on your end. And I think when tulikuwa tunasema last week, kumekuwa na all these restrictions nowadays on almost all apps, the child proofing, like your phone, your apps. Hata nashangaa nyeja kuja kuwa na one setting kama venye dark mode iko kwa simu ya child proof, ile yenye unaweka two stuff na lock nje, like a couple of things, but I don't know if kutaikuwa na,
but I think as much as nika tu sisi unaona vile wazazi walikuwa na fikiria ngawa meza kukushika na e design atakuwa na kusanga a new way, si ndio? Mimi niko shocked sikuizi unapata a 12 year old owns a laptop, eh, owns a tablet, si ndio? And maybe a phone, si ndio? So as much as utafikiri ume counter hii ama hii, hata kushika tu. Jana nimekuambia nilikuwa with some kids. Mimi nilikuwa shocked. Wako locked TikTok, hata wanajua interface ya huko vibaya, alafu hata kunishinda. So some videos ilikuwa zina play, then now the audios nini nini. Maybe for their age they can't get the right words in their head. But for mimi nelewa ni nini naongelewa. So niko fuck, sasa kaa huyu ni mimi nimekaa tu nao leo. Mtu kaa huyu ame consume so much content than me, that yenye hata nikianza kufikiria sasa hivi yenye if I'm the parent ati nataka kuanza ku introduce hizi stuff, sijui best yake chuo amemuonesha nini, sijui kuna nipata. Like I don't think what venye tu Daniel sema last week Hazel, like how utaweza kuregulate? Mimi sioni kama inawezekana.
Sasa kama okay, since hatuwezi regulate from the consumer, acha nisema from the consumer side, unadhani kuna faa kwa na regulation from the artist side?
Na ni 2022.
no, hapa tuongelee things that will happen. Hapa tunaongelea opinions and it's just a discussion on things the way they are right now and the way they could ama should be per se, because if tseme kama sahi, because there's a lot of things that now fall under the category of art, of kama sahi the latest thing, and as I sema this movie, was it the Messiah ama ni gani? There was a movie yenye alikuwa anataka kutengeneza Jesus gay. And I don't know if they did. And there was...
So push it.
And there was a lot of pushback like from the religious community, Christian community, in terms of this is not a correct depiction of, you know, ABCD, 1, 2, 3, so vitu zote. But when tunasema sahi, when tumongilia tu sahi, isn't it freedom ya mtu kuinterpret vitu venye anataka? Cause it hasn't been done before. Kwa hizi films, animations zote nini na nini, kuna time yenye maybe wataleta kaa, ile episode, sijui kama watu walionanga The Inside Job, animation flani.
In one of the movie.
No, nini huko nanga kuna animation fulani pia kwa Netflix, government conspiracies and stuff, but ni hizi ma satirical ni, but kama one episode ilikuwa about that most celebrities ni lizard people ni na nini. So imagine kama ingekuwa about Jesus ni some lizard alien na stuff kama, and then kuko na pushback around like kuna nini. So ni nasema vitu kama hizo, should there be a limitation?
Njoo sasa penye mimi naonanga mimi ulokiwa ni juu, anytime people want to create the right moral out to me a religion and at times I do not agree with most things hapo. So if religion is the kayo ndio inatumika kama tusemaje,
it's the moral compass,
eh,
kayo which religion?
Acha nitumie nye si tulelewa.
Ni kama mbwacha nikuulize, wewe umeona Muslims akipaint na kuchora?
Ah, but then konga shocked tukitoka.
Yeah, kwa sababu ikubaliki.
Tukiona ile dim.
Hata kwa Old Testament Bible ikubaliki. ndio maana unaonanga most Muslim stuff inakwanga na writings, because writings, like the calligraphy is so good because of you. Like that's the way they usually express most of their art and their architecture. Iyo architecture and at times weaponry na fashion. Ni maana unaonanga hadi ikifikanga kwa nini wanakwanga mpinti wa hina na hizo vitu zote.
Sasa basi hiyo ni tatu tu chini ya maji. Ataka inatoka. Hiyo hina.
I hope mmesikia. But yeah, unaona sasa vitu kama hizo. So, endelea tu ulikuwa unasema it was based on religion.
How would I put it? Unaona kama venye mimi nitasema aje. Mimi respect religion, lakini kuna vitu nyingi mimi wasi Christianity that is wasisikizani nayo. Acha niweke hivyo. So tuseme niko katikati.
Na sema fuck Kihindu.
I
respect Christianity.
I respect all religions, lakini sasa pia mimi sasa juindo.
So leo nikifunga religion ya Satanism, you respect it. It's my religious right.
Bora tu si cross paths, mimi sina shida na wewe.
But nikituma advert ya Satanism kwa simu yako uko sawa.
Hiyo day ya kwanza juntenda niki block. That's a slide.
Watoto wako watoona.
But anyway, I was saying.
Yeah.
Ni kama venye kwa religion kuna kongana zile issues za mwanamke yako anafaa vaa hivi. Hako anafaa vaa hivi. Hako anafaa. Sisi ndio bado tunakongana ile story ya piercings.
Hizo zote ziko kwa Old Testament yenye somo wangu siku hizi.
Hiyo kwanza ni nakonga issue yangu juu. If you ever argue with a Christian, they only argue from the New Testament. I think nishaongea
except tithe, offering, na Ten Commandments, like, na creation.
They all assume the other things that happened in the Old Testament way exist. Like for
yes,
them,
yes, alisema away with the Old Testament laws.
This is basi to stress a dark. What it is and but like
I wish I could angikok.
No, it's something we should actually talk about.
Actually, either next week or the other week, tunafaa kuplan tumalize the conversation. Okay, not tumalize, but tukue na hii conversation once and for all. I think kumkonga tuna matiza mingi.
Okay, argue with anyone who currently calls themselves religious in this. Ah, wewe unafanya na kanika mimi. Mimi si msimbaya ni. Ni kweli tunasema like if you are that principled and all that. Ukianza na wao wote wenye na run churches wenye ukula pesa za ama politicians wenye
wengine mabibi za watu.
Wanapita na mabibi ya watu. Like me personally nakanga chini naona kama hiyo ndo nitasemaje? Unaona kama venye kuna wale wazazi yenye ati mtu yake mshina anampeleka kwa pastor.
Mhm.
Mimi sionangi. Jones ni human tu kama mimi, si kwa ubaya. Ni kama utasemaje? Auto expect unipeleke maybe kwa babu yangu na alikuwa polygamous. U expect atiende nikalishe anipe lecture on maybe nimepatiana mtu hii mimba mapema. Umeget ama hiyo cheat. Like nonanga at times ukikaa chini you think of it away from the laws zenye tumelelewa tukijua. Nani yako rightful to judge anyone?
Si watu nyako na moral standing.
Aya. Okay, argue with any of these guys wenye back to your topic yangu religion au mapasta ama nini. Wanakwambianga si kila mtu ako na hii anointed power nini si ndio?
You are not chosen.
So si yali chuziwa, si ndio?
Mm.
But when you bring some arguments on akwambianga, that's why they went to study
theology.
Theology and all that.
Nikumbusha chikani ile ni ya Kingori.
So, miuka achini naanza kujuliza. Ai, lakini we, neza poteza wafuasi huku inze buwana wasemange, Max Beithe ile. Ama watachukulenga creative shade jujona lisha chagua msimamo. Sasa ni mini mekuju.
Siacha ulichagua ntue chuchakusema.
Ah.
Max ndi the OG. Uliza kila mtu mwalikuwa KU, Max ndio the OG. Kwa
sababu kwa sababu niko na potential mseka John. Eju, like msisikie John sasa anajifanya hapa ni mtaliban. Mimi nikijua John,
mimi na Andrew Kibe one side.
Alikuwa religious as fuck. Tukijoin KU ati hey, Buddha si tumemadadaru si tuende mtama tuende tufanye kitu. Ati ah, kuna something ya see you related. Na hiyo time ako first year. Sasa hiyo kikaa chini usikie vitu anaongea.
We grew up, we saw the light, we came out of the tunnel.
What light did you see?
Ate?
What light?
Sinema nakwambia tunafaa kufanya episode ya religion to fiti. Because kuna a lot of things enye. Tunafaa tu, unaona venye juzi nili address ile story ya mimi kuongea. Tunafaa tu kwa address like once and for all. Ndiyo tumalizane like, to move kwe a discussion. Nunjua like a full discussion about like why religion, why not religion and all those things. But yeah, for me, eventually nitamangelete mingine, most things don't make sense. And the people themselves say to an inspire confidence why I should be religious. So ni upozi tu in the end for me.
Pastor ako alisema.
Pastor ango alisema nini? Nonsense.
Ngoja, tukifunga hiyo story ya religion though. Sir, between your two parents, jumza yako kuangi that religious. Say amekua. Haku kuangi zomi ya kazi ngini, sindio? Nani unaona ta get shocked ukimwambia we ni atheist between the two?
Mdango.
Mbona?
Mdango akanga ule msee mwenye jinsemaje. Kwa zati yote menyako akwa nian, bado alikuwa anatusumbua like twende church. Yeye ndiye alikuwa ana make sure twende. Madhangu yeye anaishi wewe. Do your thing. Because Addis, unakumbuka kunileta mtesa alianzanga kwenda church on Sunday. Mdango alikuwa anaishi. Bado na hiyo time yeye si religious. Madhangu yeye anaishi. Because madhangu as much as anafundanga siarini na nini, anakuanga easy. I think maybe jamii kwa mwalimu amwona, I think different character. Alafu anakuanga very understanding like, "Hey, wewe ndio umeamua kufanya. Aya sawa, where do you?" But my dad ni ule msi mwenye kama ana hold opinion na this is the right path na nataka ufuache that path flani. So ata try like ukwe kwa hiyo path flani. So yeye ndio nikimwambia tutasumbuana.
So, how soon unono kiwambia? Ni kausa mauti ya room. Nona nga wakimaliza. Ati ufika Narok. Wethi sana chia Narok. Kende hivu. He's a pure SD.
Nzimi. That's okay, si sahi. I don't know, maybe.
Utapandisha mzee sukari, bwana.
Not si sahi. Maybe in like, I don't know, year or two. Hakuna haraka. Maybe in like a year or two. Because pia sasa, acha nikimwambi na msidia. Jizi ni personal decision. Na most things anafanya zimusu. So, namwambia mbona. Siti ananipeleka church. Ama na change opinion.
Buda, utafukuza mtaa. Unamuka kona sumanga
kwa lete. Sishi huko.
Mwana una think of the moment.
Ati?
Usikirie like about sahi like long run.
Long run kiaje? Si plan kupeleka bibi nyumbani ama mtoto. Na si plan ku move back in na mapiro. Kwa nini na plan ku move back in Max?
Sikienda kiziko ni unadhani utakuwa unaenda kwa nani?
Yes, kama hataki niende si nitasema sawa. Kwa nini Max? Si unakaa kwa nyumba?
I love that. Any minute.
43.
Yes.
Okay, acha nikuulize. Wewe sasa itasema madhako au mwana anaenda kuishi nani? Ufanye kitu yenye itamfresha. Asema sitaki kuona tena alafu.
Yeye ni za piece of race.
Nenda kwa. Mimi sema yuko. Sasa unaona haya sawa basi.
Mimi niko na advantage.
Wewe ndiko show utaenda kwa ukienda kwa mzee utaenda kwa mzee juu nitaka kumkasirisha. Utaenda kwa mzee juu nitaka kwenda kwa mzee ni story nyingine. Mimi nakwambia tu hiyo ya. Kama amesema hataki kukuona tena mikudison, utaenda.
Unajua position yenye mimi niko.
Asa hiyo unaishi huko. Acha mimi sema hiyo.
Acha na kuishi hata. Like for me tunajenga mimi na tunakonga hivi.
Mimi ndio maana nimekuambia scenario. Kwani then mimi mapera wangu si tuko aje? Sikia vinyo kishenzi kinonge. Nonge.
Mwezi amaliza mwezi hata bila
kuwe. Wewe si unaishi na yeye utakosa kujongelesha aje?
Tukiwa campus tulikuwa pamoja naye. Wewe before ongelesha mapara.
Sio sibu nimeongea na mzee unataka nini ingine?
Labda amempigia juice zako mkubwa alikuwa anatoka akienda place.
Zii alikuwa pia alikuwa kujongelesha. Tuliongea naye jana pia.
Ama alikuwa anataka utoe sadaka juu sikizia kuna church.
Akwenda huko.
But anyway, back to where we started all this. Ill freedom.
Actually, two other things. One, as much as Chinese sema kuna yo freedom in terms of everyone, pia kuna like the abuse of it in terms of kama sai ile time yenye kulikuwa na COVID, most people si walikuwa natumia religious freedom ndio wasivae mask, wasifanye unja like ABCD, there are those a number of things of which I don't know, it was different for everyone. And anyway, the point is say penye imefika kuna a lot of things that you need to restrict. The only way enye imekuanga nowadays, especially kama ni celeb ni vitu kama siji cancel culture and what not, mtu akisema kitu controversial but mtu hawezi fungwa
pia zita canceliwa.
Eh, pole, I shall lose my zero revenue on this stream. I shall have more time at home. But no, it's not criminal in most cases. As I was telling Max earlier, the main way nowadays is that it's defamation and libel and slander, of which defamation is ukiongelea mtu vibaya and then ikuwe na like imwaribie career nina nini such things and ikuwe na adverse effects kwake. And he can prove that because of what you said, this and this and this has happened. Takupeleka court and, you know, like such things. And label is when now you print on print or written thing, things that are wrong about someone in label. And slander, basically, it's almost the same thing as defamation, of which there's more laws against defamation. But as I said, these cases zinakuanga ngumu ku prove because usually nakuanga he said she said ili mean nini, unaweza prove the amount of damage yenye ilifanya and all those things. But I think at the end of it all, kunafaa tukuwa na hiyo freedom flani, kunafaa kuwa na hiyo freedom flani because if people are against it, most people won't support it, and if people don't support it, the less itatokea around. Ndio maana nilikuwa nasema as much as watu wanaongeleanga porn vibaya, porn na binakuanga na viewership mingi. Hizi vitu trend na watu huona. But watu hata sema cause yes, unaweza kuwa freedom ya kuona. Freedom ya fanya nini, but freedom ya kuongelea it's a different thing.
Ngoje nilipo mimi nakuanga na swali. So scobaya. Sitaki ku mislead kondo lakini abu assume simu ya Jay ona pona ma walongo ja marriage ndio wa have it's ndio. So msi Jay ona anything Jay nini yodi ya kwanza after wameoana msi uduni
mama na nini nenda nyumbani.
Anyway, sawa, pole, tuendelee tu, ni 30 across.
I see, no, I see most of them usually like if you're during those wedding preparations, their mom.
Sapia will end up on them.
Ache?
Oh, so their mom. And they're too poly.
I think to tadili it's to your part. I'm going to end
up.
And they're too poly. For most people, it's kind of when you're Islam or you're going to end up, like your moms and aunties are going through these rituals before marriage, like before leo ikifika ile time yenye mmesema mnaenda kuoa nina nini za vitu zote, si ndio anakufunza at least the basics.
Ina happen mpaka sasa hiyo generation.
Ah, zii kuna Pornhub.
Okay.
But yeah, as I was saying, I think there should be the freedom of watu ku express themselves, because venye Max alisema right now most things are out of the bag. Anything enye mtu anataka kuona atapata, anything enye mtu anataka kuona atapata. It's no longer ile time yenye like being kwa hii interconnected needs imekuwa easy ku spread a lot of things. But also there should be not really laws against it, because the moment laws inatokea, the moment zinakuwa misused. Because sayo kusema ati kuna law against, maybe tseme joke kama ni tseme, maybe tseme around the transgender and gay community, acha mtu aseme you can't make jokes about them, then inaanza kuwa a different story, because if something I say is perceived as a joke against this community, then itakuwa an issue, hata kama in the light that I said it was different, I'm in the situation that I said it was different. And so as I was saying, there should be freedom for it, but there kunafaa tukuwa nayo, si cautioning like the community. Mkiona tukiona kitu chenye iko wrong, watu wanajuanga na wanakujanga against, kama ile time WBL kanasema just about AIDS. So then something pretty to say, it wasn't something right to say. And au kwa nanga? Unaenda nga chuta kufanya nini? But yeah, after Samuel's vitu zote, then people came for him and you know all those things. But you compare situation yake na mtu kama Dave Chappelle akifanya ile stand-up comedy yake, someone else mwenye angesema the same thing, ikuwa totally different issue. Nana. So it's more of, if something is wrong, you can caution against it, but not kwenda something blindly because high fit what you think about or what you feel about. Because kama sa even then, one minyan likuwa nasema, chan to me a religion card, now that I can. Sai.
Cancel culture.
Sai, ukienda, sai mimi nikienda kwa church, mtu aseme, kama mimi ni atheist, I shall burn in hell for eternity. Hawatakuwa anaishi nayo, but mimi nikikuja out, niseme, you know, like, you know, religion is false, ni kama yu mtu ataanza kufeel offended coming from the religious community. And of which is not.
I feel offended.
Saa basi ya na rasta gang yako. So did I say about, like, it's a weird situation. There's no, like, there's a lot of gray areas, but CJ, I unaenda tu na kitu venye inakuja. Yeah.
I think at fake kawa really cost you. This will never happen again. As much najaribu kufikiria kitu kingine yenye nafaa
kwa. Yeah, na usi sit on the fence. Kwa na opinion.
Unajua mi ubalance kitu.
Usi sit on the fence. Lot kwa wili, lot kwa wili. Lot kwa wili. Usiongele mambo ya Ian. Usiongele mambo ya Ian. Ian ashakuwa ya wako, ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe studio.
Niko kwa fence.
Gay.
Sije katia. But we mentioned Rastadin, then connect of the meme flani hapa ile, like how everyone has their opinions. The pastor, you need to get saved. Donda we rasiji koshione yo video. Alafu like it's a whole depiction of how the society uchukulia maras, like kuna wale huyu ni mwizi, relatives avoid ule uvuta bani. Pastor, you need to get saved.
I think uli mentioned last time, but jenio mimi nye. Chantumia tu. Chantumia na yo story yo ingine ya mom.
Okay. Anyway. Ya lulu isi. Wedge Express. I think. Siati ni manza. Siati mini rebel ama nini, but. Excuse niko hile. Fuck everybody's opinion. Kama ikuhusu, ikuhusu.
Umekonda, umenona.
Obede, that's something nimeanza kunotice juzi. Time nilikuwa nimekonda kabisa, watu walikuwa na issues. Ukia do it, ni issues. So nashindwa.
Waambie wanakufuatishia mwatawacha.
Lakini mimi bado mbona, this is the issue I have, hata mimi, kama nitaikula ninone mniambie tu, mimi ni mnono. Like, kuna jongola senya kufat. But they don't want to be told the truth. Wanaanza kutumia
the plus size model.
Wanataka kutumia kadi ya plus size. At times, uni offend juu. Excuse me, ati world yetu yuko, you can't say the truth. Ati wezi ambia mse, umenona. Like, sijui kama get. Uta niambia mse yako 200 kgs na ni fat. Na utaka ni tumia ya posh word. Sinta sema? Ile John nono. Lakini sahi society nitasikia. Una fat shame tu nini ingine, kat gani ingine tunautolewa. It's not them who choose that.
I think in Benjamin tunasema kuna extent in terms of kuna yenye ni bullying. Ile yenye kuna yenye ni bullying like ile yenye ati each and every time hiyo ndio natumia like one maybe put down nini na nini. Ni issue. But yeah, kama umepita kiwango fulani. Na niseme as my observation, umenona. It's my observation. It's the same. It's the same na venye. I don't say check. It's the same na venye nilikuwa nasema. Okay, see, nilikuwa nasema, they mentioned before, but kama sahi, I can actually niseme now that tunayongelea. The way people say that men in general set an unrealistic body standard for women. Achiwa wanataka mtu petite, wanataka mtu nini na nini, wanataka unja all those things. So I tell me all that is true. But if that's what people like, then why not?
Sipia yu na mbengo eni mfupi na wanataka 6 foot.
Yeah, but si badu na wakula. So as I was saying, if that's what people like, kama tell me napenda mesa wati petite, light skin, nini na nini na nini. And that's what I go after.
Wait. Nilifuatuanga after ile video tu ya kwanza.
Gani?
Ya tulishutianga ukivi. The first ever visual we ever did.
Ile full episode?
No. When we were starting.
Oh, uko. Eh, nakumbuka. Yeah, nakumbuka.
It's much too controversial. Eh, nilifuatuanga. But anyway, poleni.
No, sir. Lakini sikosu. Ndo mi point yangu ni. If, kama uyu mtu, this specific person anapenda petite, light skin, nina nini. Mbona asiende chenye anapenda? Why not? Eh?
Society inasema basi usiseme.
Nisiseme mbona? Why not?
Wewe acha tuulize mimi nakwambia mimi na yeye tukikaa.
No, it's an honest question. Acha niulize Benito kama wewe, kama unapenda dem mwenye ako tell me maybe like lazima akue 5 foot 7, akue maybe ako na mwanya nini, ako na dimples hivi. Na wewe utafute dem mwenye akae useme eh, mimi napenda body dem mwenye akae hivi. Yeah, mwoko kwa feature and all, but me, see for mimi. Alafu, majority of people wa support hata wa wanapenda demu wenye naka hivi. Alafu, pole pole, mademu mwingine wanze kunotice, ati wasi wanapenda mademu wanaka hivi. Wanze kuchange mwili zao, zike kama uyu demu flani. At what point is that upon you? Exactly. Because mimi chenye mimi nataka na chenye wewe unataka ni different. Si watu wanasemanga a lot of fish in the sea ni na nini, kuna mtu, there's someone for everyone. But si as long as you're comfortable with who you are. Mimi watu wanasemanga utapata mtu mwenye anakutaka. Ama? Cuz Max said uliende kaamuende huko amuende gym ndio utijue upate dem fulani mwanakaa jinsi ya fulani. Maybe kuna mtu mwa hiyo tema alikuwa anakupenda ukiwa. Kuna tema mtu alikuwa anakupenda ukiwa skinny. Sasa anaona Max akai fit.
But mimi usema haimhusu, hiyo ni mimi.
Eh, pambana. So pambana na hali yako.
Niko na show you clip. You're the rest of living with the dreads. So as John like your name stuff. Mimi.
Ah, tunafacha kumalizia episode. Na tumefika. Na tumefika wana na tuko wili studio tumeongea tumatope.
Kati mofen mtu. Sisi sema pole for opinions.
This episode ni freedom of speech.
Oh, abeda tunaita hivyo. Yeah, thank you for listening this far. Episode yetu ni itakuwa imedrop. Mother's Day.
The visuals.
Hey, itakuwa imedrop. So please make ile sure you watch it.
Acha ini, tutawambia tu ikidrop.
Kuna wata get offended by daka ya 20 something, wata fika this far. Anyway, mwenye umefika, weni OG. And yeah, catch the episode. We hope to be a full house next week.
We hope.
Keyword hope, bold.
But because mkwambia I work from home, so call me anytime.
And then next week ndio kulikuwa na ile partnership episode, siko sure, but oh, I think 14th. So next weekend ni 14th,
we've learned 7 podcast
next Saturday 14th, So
anyway, tutajua tu. Kwa
hayo machache, make sure to catch the visuals. I'm out.
Tuonane baadaye.